Zwap.com. Black on black, see my goggles. Mexico, chain, see my bangles. Ajina yizu, kupazi da valanzo. Hustle, chilo money, paka nandos. Pateni, ipe, zipako. Hits, ane mamuza, panga zako. Weekend, see my show, da panso. Approval, si so kwele, gini mpato. Dani vete taiwe, dani vete taiwe. Kuti ine sinza, oh. Ndiku nene taine, ndiku nene taine. Kuti susa fika, oh. Dalama tuzima funika kusikwiri lanchito. Zoku kwa soka ngati mana zikula hula nipo. Zola hula, zola hula hula. Zola hula, zola hula hula. Dalama tuzima funika kusikwiri lanchito. Zoku kwa soka ngati mana zikula hula nipo. Zola hula, zola hula hula, zola hula, zola hula hula. Dalama tuzima funika kusikwiri lanchito. Zoku kwa soka ngati mana zikula hula nipo. Zola hula, zola hula hula, zola hula.
Zwap.com.